Ekitongole ky'ebyemisolo Uganda Revenue Authority kyongedde enteekateeka zaakyo ez'okulongoosa olukalu lw'abasasula emisolo mu Uganda nga batunuulidde abo abafuna ennanga misolo oba kyoyita TIN n'abo abatasula misolo wansi w'enteekateeka etunuulidde okwakasa nga bafuna bwino akwata ku bantu bano mu mbeera entuufu. Avunaanyizibwa ku bwakalondoozi okusomesa ebyemisolo mu kitundu ky'amasekati g'eggwanga Hafsa Seguya Nabakywa ategeezezza nti wabula ekyakolebwa bizinensi ezimu bwe zirimu okusasula emisolo bizinensi ezimu zirimu okukola amagoba bannyinizo balemererwa okwesonyiwa ennamba zaabwe ez'emisolo nga tebategeezezza kitongole ekiwooza gibigwera nga balina omuwendo gw'abantu abalina okusasula emisolo bangi ate ng'ekitongole tekitegedde nti abamu baasigalawo dda. Seguya ategeezezza nti bizinensi we ziggala kya nsonga bannyinizo okutegeezako ekitongole ky'ebyemisolo ensonga zaabwe n'ennamba zaabwe ez'emisolo zisobole okuggibwawo. Yabadde mu kubangula bannamawulire wansi w'ekibiina ekigatta abagasakira ku paalamenti ki Uganda Parliamentary Press Association wali ku kitebe ky'ekitongole kiwooza kiwara e Nakawa.
Kwongera kujjukiza abantu nti bwoba wasaba ttiimu bwewagisaba kuba ng'olina bizinesi y'ogenda okukola bizinesi eno weegeza n'etatambula bulungi tukutwongera okujjukiza nti si enkomeredde komawo kewa tuwulire nti bizinesi eno gye nali nsuubira okukola ekyatagalamu badde nsaba nti mulemu ttiimu eno tugiwummuza ebe nga tesigala ng'eri active ku luuyi lwaffe kubanga ejja kuyitirako ssente ezisingako awo obaoliawo tukusindikira engassi oba tusindi kubanga tetuwadde return nga tukuwa amagezi ojja netugisirisaamuko deactivation naawe n'oddayo ne weetereeza omala okwetereeza n'odda netugikugulirawo.